ha re tapelo tsa ka di fella moyeng ha ho fetohe modimo mpona neng. Sometimes I'm happy and sometimes I'm not. Sometimes life on its own is just a lot. Lila ja bo batla bophelo ho mathemalodi. One day I wanna tell a story how my life came from zero to hero. I swear I wanna feed my people. Kinku, kinku, ke batla fula makgulong a matala. Ke dula ke rapela kganya. I know I'll make it, Satan hona le maka. Modimo kopa mpola ye letswalo hore ha di kopana dipalo. Ke batobe bohle ba nsile, bohle ba mphoqile. Modimo kopa mpola ye letswalo hore ha di kopana dipalo. Ke batobe bohle ba nsile, bohle ba mphoqile. Na wa nkutlwa na, na wa nkutlwa na, na wa nkutlwa na, morena wa nkutlwa na. Ke a tseba o keke wa mpha morwalo o ka ntlholang. Tsela o dula o e lera, ba dula ba ipotsa ke tlola mara ba jwang. Wa ntahela moya, ba keke ba pasa bana ba loya. Lefatshe le tletse ka batho ba mona, ba etsa ditaba tsa rona tsa bona. Wa ntahela moya, keke ba pasa bana ba loya. Lefatshe le tletse ka batho ba mona, ba etsa ditaba tsa rona tsa bona. Na wa nkutlwa na, na wa nkutlwa na, na wa nkutlwa na, morena wa nkutlwa na. God is good all the time and all the time. God is good. God is good all the time and all the time. God is good. Umute morena, umute morena. Wamamela haribuwa, di chapelo tari utwa. Rimururise hallelujah, rimururise hallelujah. Wamamela haribuwa, di chapelo tari utwa. Rimururise hallelujah, rimururise hallelujah.